Wena alusa bajaki uphalela futsana le mohlolohadi empa ba khopo o bala tshatsi Morena o busa ka mehla yohle Morena o busa ka mehla yohle
Morena, 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 Mor